Kusha le grind, kuze tina sibe right, edladleni siphile kahle. Oh, waqala uba mnyama kudala, kwathandazwa amafindo waqhaqwa, kwavuleka. Ngangingazi inyoka kumele izibopho, ngifezo kuningi lingakakhali icilongo. Ubuthakathi inkohlakalo nenzondo, mabambelele kukholo.
Uba mnyama mase uzosayaza, khululeka sophumelela.
Uba mnyama
ngiyasokola, ngiyangqongqoza kusukela izolo. Ngeke ngiphumule, ngize ngiphumelele. Ngingavuka nango-4 ekuseni, faka unyawo kwiteku, ngibheke emphantweni, ngibhene ephepheni, bhala amaphupho hleza azofezeka. Shona nashona khona, shona nashona khona, shona nashona khona, yofeza maphupha.